Bismillah mon heɗiyankoɓe tedduɓe ka taskaram mon yonterejo dande fulɓe komi woni ceerno mo Doumba hiɗe wondi e nder silmaji capantatiaroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe kalten domum ɗen hannde. Toɓoji no addi fitinaji mawɗi e nder gure ka rewo Nigeria, yimɓe ɗuuɗuɓe no habbi faabo ngumnati e yahan yobe ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men keɗoɗen jantore nultodiraɗo VOA Fulfulde e ngal diwal rewo Nigeria. Ka taƴere aranere en kalan ko faati e ɗalle ɗe ɗoftaki sariya sukaɓe Afrique no nangude laawi faade Europe walla Amérique fi ɗaɓɓugol ngurdam ne wiɗan e biyol ɗuɗɓe. En ɗettoto andudol ko holno ma ko woni sabu ndu yaadu e ko woni battane mum e dunde Afrique. En yewtidan e Kadi Diallo sarɗiyankejo Mauritaninajo. Kadi mi landino selludal en Diallo hoorejo dawro e jagorɗo arano kiɗɗo lesdi Guine mijo makko e alhaali o.
Kon ɗum woni ittude ɓe ton woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe e mawɓe maɓɓe, haray ko no woodi ko haani wadde ko waɗaali.
On nanan ko heddi e yewtere nde joni joni. Karogere men diaspora hannde ko lural CDAO dental leyɗe hirnange Afrique woni tuugode ma ɗum woni tuugande yewtere nde. On heɗoto ɗum ka timmode taskaram o.
Jowlol sukaaɓe.
Alhaali ɗalle ɗe rewa sariya no jokki addude sohlaaji e nder leyɗe Afrique e balɗe ƴaɓɓiiɗe ɗannotooɓe ɓurɓe temedere yoolike e laakum iwrukum ka wuro Mbour lesdi Sénégal. Ko fanɗi fof ɗannotooɓe nogas e jeego saami ma mbiyen maayi e ɗum. Hay si tawii noon caɗeele e tampere no heewi e mum, sukaaɓe no jokki tiindagol pelle njaare e maaje e etagol yahdu Europe e Amérique, wano holliri nde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar.
Kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tampi men no feewi.
Cheikh Oumar Kande yahete ko duuɓi nogas e joyi, o suwa taw resde ɓesngu alaa taw, o woni ko e cagataagal makko e njiilaw. O ummii Algérie o yiilotonoo ko laawol kono henaaki.
Ummaade Algérie faade Europe laawlo ko maa jaha Maroc walla jaha ɗum ɗo no yeyde Tunisie, ƴeftaa batu walla ƴettaa gaal jaha ɗum ɗo Tunisie Italie walla jaha Libye.
Laawol heɓaaki ɗon haaɗaani ɗon o wuuri ɗon ko mu kanko e waɗɓe ummiiɓe leyɗeele goɗɗe e Afrique.
Algérie min ko Algérie min jagga kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tampi men no feewi ɓe tampi men no feewi. Min nayi min prison min nayi min ɗum ɗo no wiyete jugement ɓe jugi men dal ɓe namdoo min ko hollum mbattonga a faami mari onon ngalaaɗo koɗon to mooɗon a faami ɓe piye men kadi a faami fof billahi dal.
O artee leydi makko Sénégal kono o woppaani so tawii o yii laawol gorngol ko jokkoowo.
Kono suka to hooso mbattaa découragé kadi mbattaa découragé. So mi dañii golle ɗo golle moƴƴe maa mi gollu mi jeri mi golla. Mais so mi dañaani kay so dañii kaalis seeɗa maa mi yew laawol de inchallah so Allah jaɓi.
Wonɓe wonɓe he ladde tampuɓe no feewi, o jeyaa ko leydi Guine kanko e Sénégal naaɓe walla ummiiɓe Côte d'Ivoire e woɗɓe aɓe no nguura musɗam e ndeer ladde Toola Hela ladde Niger e ɗo wiyetee Agadez caggal naɓe dutta.
Minen ko woɓɓe sukaaɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko woɓɓe immiiɓe yaltude wiɗaɓɓe ɗe umma e rewal ni nder ɗo rewal ɗumande hono ma wiyde Libye yaara Maroc yaara Tunis walla Algérie ɗo. Kono minen sukaaɓe woɓɓe ɓe hay ko noon ɓe woni wonɓe ɓe fof ba fayda kala ko Europe ɗo ɗannino pour ɗannagol heede Europe ɗo naatirgol Europe o quoi. Ɗum ko faalaaɓe yaarude Espagne, faalaaɓe yaarude France, faalaaɓe yaarude Italie, hay ko ɗum ɗanninoɓe wonnoɓe.
Hono no Cheikh Oumar Kande ni kamɓe ne ko tampere tan ɓe nguuri gila ɓe ngummi leyɗeele maɓɓe.
Kono min himmori e tampereeji ko min hawri e leyɗe naariiɓe arabuɓe ko surtout hono Libye e Tunisie en ko no foti mettude ni ɓe nanngamaaka ndeer ndiyam ɓe jamtamaa kaalisaaji ko wontirima ndiranta annda e hoore maaɗa kaalis on no tiiɗi satirima neɗɗo kadi waɗii hono prison ji ko noon min yanngori e ndeer Libye on min tanti haa min tanti.
duubi no gastagal hande sagataabe be nda dawla afrique na tan jilo labi be ndewa les en ngura muslim e ladde ha tente ladde sahara be ndewe laade ha ndewa don teddo e maaje kala e mabbe tahanum ummade so wana yilade ko dani ha suro sura besumum
itu no men to amen furu yaabe yeso wadi torde mawdo wudum be abude o teda ko nafotera ko baa muudo
seydou no ko ba veewa fulfulde dakar
onnani ka jantore do lette e tampere no duudi e der di laawi di be sukaabe rewata holko woni miijo hediyankobe dum
miijo mon e mum
miijo mon e mon
miijo mon e mon
hediyankobe vewa fulfulde neldi men miijo mabbe ko faati e dalle de rewa sariya ko katongo de whatsapp amen be rewri kedoden
assalamu alaikum indiam dr ahmed amayo mi do tawi ha wuro gitongo duwala har kamun e hande min kam ha ko raayam kam dubbe hande tawan mauni be jangi be mari dereji wobbe wobbe jangay amma hande kugal wala bido adama bo musamman dirkeetu mauniro o maran haaji kanko bo o wada hande kanko bo hima ko to ngamman o tefan lawol ngol jeparta o hewata cede kam fu o tefan to dum man do dum do wada muskilaji kubbi to ngamma min kam min do tora gomnati larta hande yaake derken larta yaake kuude derken yaake jangirde wona andal man hokkan be dabare dabareji to be hebata kugal be man
min wi Omar Abdullah mi tawa galle nyame leydi Niger do e filla joh leydi janani ko wala e lawol no wodi sababuji kewdi kayillu adunaro Allah singi dum ya hawartan won caka leede tagado wota joji no ko gootu o wana he muude tagabe non ko dilla jaha leede janane dilla ko wana talki tawra farati majnu le majbu sanne ne do fota wala dereji wala talki jahangal fu no watte der himbe bombe le himbe ngarobe bonanda boronaji no wadana joomu wadana leede du
Angara mamiko Aisatu Balde mi nete ko mi syndicaliste ka CNTG woni ka hakkil fop yaadu leede porto yimbe ben anda siden kan leedi men hide way gollude do kadi waawen sortade e tampere kono il faut anda ko honno gerdata ma sitay a voyage yi no wodi kadi no manier no yaarirta har wana yawgol e ndiyam ma e en jaareedi sonjoda lertoda no wodi kadi manier no yehirta hara ko a heba visa labudo yaha ha hewtoya sa hewtoyi ton hande kadi a heba sikurji
Assalamu alaikum Indiam Suleiman Wali journaliste producteur à Radio Sautou Lindjila Gaoundé Cameroun min ko wawata vigwado immigration clandestine kam o yi dirke min do jangan hado haliji mabbe boto be jini ni jangugo mabbe hebi dereji mabbe wala kugal dole on feren sottata wuro ko bu sottata leddi biya be heba kugal haliji feri amma min ko wiyata ko mi wasata gomna be saroen handi to bingel ma jangi na dole no huwa kugal gomna to anu mari cedi sedda aybi na modan jari on nanga ko lumo ono fila ko bu aybi na moni babal kugal ni je o hebata o fila o heba
ko du wonno ndiyande hediyankobe vewa fulfulde ka tongo de whatsapp amen e bi on limoje gouvernement dawlaji dentudi amerique e nde hitande ujune didi e nogas tati buri ujune chapande jowi e jetati afrique nabe nati amerique tawako rewrube ka kerol mexique ko senegal mauritanie angola e guine woni leyde de bibbe mon buri dudugol e gol dannagol gol doftaki seria vewa fulfulde landi selludalen jallo hore jo dawro e jagordo arano kiddo lesti gine holko woni biol makko e ko sukabe accata leede mum tindo ciadele mawde etagol yaadu europe e amerique e hino jabawol makko
sitayi o yimbe benno iwde takko mawbe mum iwde takko leede mum pelletti leede mawbe ben be yidi leede mabbe ben ko be on tigi lando ma mi jo to ina kondu woni ittude beton wo intina be leedi mabbe mawbe mabbe haray ko no wodi ko haani wadde ko wadale haray be taw be wawata hebude ton polgal no be wurira e hore sutura be wallito be ngure mabbe be wallito mawbe mabbe rabba ben wana ronkino donc dun don fo ko be dare ardi be lendi leeda den dara ko honno gerdata wallito yimbe ben be hebano be wurira e hore sutura kaledi mabbe si wadal dun don hare wa be jogi be dole gollugol jogi be hakkil ko suka ben jogi kon fo aray gollana leeda go acca lendi don den ay dun don wana ko moddi sara dun don on tin halal fi luttobe kalawol parce que ka baharu rewata wobbe rewa e datti sattude luttay mum buy lutti e mum be gouvernement ji din dara no hebira solution din problème din o ngol dogugol yimbe ben leede mabbe den
ko selludalen jallo jagordo arano kiddo lesti gine hedi don do joni joni jabboden kodo dande fulbe
Dane Fulbe.
Hande hide wondi e Kali Diallo on ko deputejo Mauritaninajo mi yewtidi e makko adido seeda herden Kali Diallo mi yettima
Charlon mi salminima mi jurima
Alhali dalle be rewa saria no jokki addude soholaaji e der leydi Afrique bi olma e dum Kali Diallo
cerno mi salmini bandirabe hettibe e VOA fulfulde fof yandame dum ko saabi dum ko leydele Afrique ardibe leydele Afrique president di Afrique be mballani jeunesse o sukabe mum mabbe no ndanji ligeyaji walla ndanya to mbawi changude golle ha mbawa rende koyemu men e wallude besumu men sabu so sagata dalimo yidi yoltude hujja mudum jagge soke so yehi ha boyi ko bibbe afrique nabe fof ndogata continent africain kono non mi wandane e tangol mo rewani lawol ko min mi wandane hen hay sin ko neddo wuri cadele e der leydi mudum ina foti habade ngam waylude ngurndam mudum kono kay wala ruttude yettude fitando mudum ina wada dum e laade ina rewa e der ndiyam maaya e der ndiyam e kessidi ina ngoya en jigum dedo balle dum wadi do do mbur legal no worno ma won temedere ko fawi suka hande yolima mayi
hitande salinde de ma jabbinde de ujune didi e nogase tati lappi lappi sukabe rewbe bikoy no rewa Nicaragua natira Mexique ngam arde dawlaaji dentudi Amerique e biol limoje gouvernement bibbe Guine Senegal e Mauritanie no tawa e burbe dudde eden dalle
dum do ina wadi particularité mawdo sabu eden ngandi to Guine to to Mali to Senegal to Mauritanie to eden ngandi potal ala e bibbe Mauritanie bibbe leedele do edo tenki non e der leedi Mauritanie eden ngandi wonde ko sukade tonetede ko sukade halade liggade en ji to Mauritanie do ko buri heewde hande bibbe murtan nabe ina mbara e der commissariat en ji soufi wul chen wala ko der commissariat en ji Oumar Diop hay nokko halaka kono kadi eden gandi wonde wol wonbe amerika yanobe gila ko boyi kambe kadi eden jeya e funtobe sukabe meden wonbe afedbe e bi yabe kane wadi likey kane wadi murna weldam ko dum wadi himbebe sukabe meden ndogi hande ina moltoro tonto amerika
Kali Diallo buy kadi no fela nyubudi ma bien coopération hakunde leyde Amérique Europe et leyde Afrique no wi akan dun alana leyde Afrique nafa kon dun awiuda dun
ko halda ko non honno jidirta tagude jeunesse so tawi a wadi de partenariat wala wadi de accord biwa jeunesse o hol intérêt makko e der ko wattara ko jeunesse wadata ko consulter jeunesse hedetaake jeunesse nanantaake so jeunesse haali wi fotani halde on jeunesse wawa jodade Afrique
Kali Diallo kadi taskama wondema dalle derewa saria no iura azi no iura futnange europe e mana wona sukabe afrique nabe tun woni rewde de dalle derewa saria
aha de do dalle derewa ni saria wona afrique nabe ko joni be yiti dum kono non ittata wonde enen condition ngurnam menen gayene e eden bawi halde ko nganduden ko eden nganduden ko cadele de ngurden de
Kali Diallo anko a deputejo Mauritaninajo mi andintina dum liggema ko wotugol sardiji ma wi'en sariaji mballito wotude politikji ko mbawi ustude tiadele newina ngurdam jama holko woni eppoje de hebluda ma de mijida heblude e bangye dalle de rewa saria
e dedo balle wadi joni balle tati be addi dosde e der assemblée
faati e dalle de rewani lawol kono e ko addi ko projet de loi be addi be wala projet de loi wala di adapté ngam wallude sukaabe afrique yahondirde e der leydeele mabbe donc non surti ko mauritani paade union européenne hokki be 210 millions d'euros ngam wawde wallude be riwtude bibbe afrique naade ummotobe leydeele godde ina rewo mauritani via l'atlantique pour wawde yaade europe en yidum minen darnde amen en tan ko bibbe afrique naade yobe hokke hakke mabbe e der leydeele mabbe njodo e der afrique kono non so be yidi yaade yobe yiro lawol taw ko lawol rewngol sariya be wawa tannade be yaha be arta e dow jam kono dum go kadi il faut ko wetne e der les ambassades ambassade états-unis au niveau de la mauritanie il faut kadi ne kadi wallide yimbe rewobe e lawol be ina yidi tannade taw dum go wana hunde musnde e citoyens di so be ari yilade visa
kali Diallo mi weltanike ma VOA Fulfulde yettima a jaram
ciel
ko dande fulbe wonu don e hedade mede weltani on kalaka wawdo wonde aduna on iden natano joni tajere dida bere taskaramo jere dida bere taskaram men o hande en kalan ko fati e topoji mawdi addui bononda e der gure gonde ka rewo Nigeria en hedoto jantore nultondirado amen Bappa Adamu Jakusko jahen kadi lesti Niger kalen fi kosam karogere men diaspora hande en yalti yankobe Afrique nabe no kala ko fati e rural CDAO
ngurndang fulbe
ngurndan jamare no bitti e der yoga e gure ka rewo Nigeria sabi dum ko fusude e barasi alo wonudo Maiduguri dum non addi wame tidudo ilamji nati e kodoli e bonni ciudi e jogoramji ko Bappa Adamu Jakusko woni nultondirado veo a fulfulde ka diwal iyobi
himbe goranbe ujineje temer e nayi de libale mabbe dalila fesha go bela alaw der Maiduguri lamorde jeha Borno yebde ebre Nigeria woylare mawdo hukuma ballal be masibu hebi ka lesdi Nigeria bi ete ka nema Haji Azubaida Umar andini non ha mabbe ziwiki dum tammi yimbe kewtu be chapande tati enjoye dido de liyonki wakati masibu duum mi hebi haluduki e goto ner yimbe Maiduguri bi ete do Abbas Muhammad do fesha kembela alaw e wonnere ndiyam dam wadi
to alhamdulillah ni ndiyam man dan wadi bononda kam amma dan tali joni dan fudi lordi bawo amma dan wadi bononda himbe ndero halaji dai non himbe wobe fere tie di mabbe dole be egga ndiyam parti be tie battule ma battule gabaade ya ummi reta wuro man pat ndiyam man meni reta wuro sai Maiduguri bo wuro mango sosai
murna battule gelle Maiduguri ndiyam mel alaw nyaani der ha elamorde lamido gelle den Shehu Borno e julirde jumba mawnde de yeso lamorde Shehu den der inaje de ndiyam wonni mallabo nyami kautidi e lumo mango go misi de den bi'etengo Monday Market e lumo nai ha e kabbordu ba tuba en bi'ata prison ndu kabba be buran be temerde didi chopti ndoggi der mabbe bo ha e Boko Haram en sata jikku en hukuma wallutuki yimbe be masibu hebi wi'i ha joni ka don tini wallutuki wurtine ki yimbe wobbe be tampu be wurtaki iga bale mabbe ko ndiyam dam telli Jiha yobe keddu ha e Borno fu fottiji e wonnere ndiyam tottobam gese gawri du tendella dalila ndiyam dam dillidi e gawri ha e relleke barwe mallabo date jokku e galluje jiha kan mawde mi hebi haluduki e Muhammadu Sani mo gelle Borno kici nder jiha kan ka yobe mo ndiyam dillidi e gawri gese Borno kici
ngenjer kedam alaji ni gonno be dan delo ko ko min jareno da dan de bo jawani fu won mi didu ana jede bo gele kan wala ko godi gaba de ndiyam en don jodi banne kerol keji ambani do ne ke wala ke der modum ne dai ma dum awa dum ndiyam tawani bina haddina te e daru ta hu hanje tan wala goddi ku ngeta a gonnati jahar yoddo wala ko wandani ni wala patte hu goddo wala te ma ko dum waddani ni kam hanje wodi tokko jam bawo da ma hu e hanjum ba don na yi wata ni inare kan wala kilometer
Kerol hotol ngol woni do o Papa Adamu Jakusko Radio America diga Damatu jiha yobe
ngaren e yewtere men yowitinde e kosam Amina Jofo nultondirado amen Niger yidi e wailobe kosam nyame ton kedoden jantore mako
Kosam ire dannine sonnire no gerkay no nijeza
jille dubi ujunaji idi e jegom Niger futti no jula nyaloma julde kosam Niger kan durugol no wodi nafa sanne gam ne yara sogudu legidi yeso Aisa Manga no tawa dere rebe wailobe kosam o ekiti rebe kiudi no kosam wayli titti
e fullo kay no taw golle kosam ani yeddo ngilla nyande do ummi le kosam ummi ummake le kosam le pendida kosam ire dannine sonnire no ger kay no nijeza din kay an produit amu teddimi awon wagas awon wagas kan wagas o dum ngadi dum ngadi dum brochette ngadi dum brochette mi fan so de du sanan min keba an ko man duji
kadi sumana jaro kosam sanne o wi no weltoro sanne e julde ko kosam ittana der fufu duniyaru
mo yaray kosam bi sampi dan gite mun no buman non o mun kay mi yaray kosam suka be am ne jara kosam wala mo yarta gam min kay banu al bumbo labira ne de pullo wi banu al fu hanti
Boubacar Alzuma horejo walde gazel sudu baba hawrinde non ko duro o wi hore e leydi Niger no kani ada dabareji moddi ko hokkata kosam dima kum
e sabar mani burka hewde kan woni gineji gullirde hikira himbe tabel sai fusa aji watte hanu noy watta dabareji dese ko watta bailul kosam na noy kosam hebirte noy watta keben na'i bali geludi tay ko soosi godudi kosam e kiwda sai golle den ondu artine e faande siriyo himbeje hanu kefe kefe ko ete chaine de valeur do tawa durobe ben e bayloobe kosam ben sonnoobe kosam ben gaddoobe safariiji dibe cewodiri no wodi be kokkedu balla kaaji
hawrinne biitende am file ko hawri golliroobe kosam der leydi Niger der mabbe na tawa debbo o ni biitedo Aisha Diallo Aisha Diallo ni o wi no nodda e durobe waylo e kosam be kokka kosam sembe e kokka golle mabbe sembe
kula ku yo fay la kosam hande sa tawrama ko se di dina ta kifu no waje yi ba da ma sa Allah ya bi ana ko da ba je ko e maje no na ko le filla kosam
Amina Jofo nyame VOA fulfulde
Ediyankobe tedduɓe meɗen weltori jikke ɗe fawɗon e dow VOA fulfulde joni joni yiiden e yaltiyankoɓe Afrique naaɓe karogere men diaspora
diaspora diaspora diaspora
rogere men diaspora no tuggi hande e lural leyde CDAO dum woni dental leyde hirnange Afrique idon andi Mali Burkina Faso e Niger yalti e ngal dental wuren gouvernement Burkina Faso mo ini passeport keso mo be momti inde CDAO e hore mum yoro mangara yewti di e yalti yankobe Afrique nabe ko fewti ngal lural e der CDAO
ko heddi ko CDAO yimbe kewbe ne ganduno dum baade be mbino so CDAO rentaki ko fusde fay Alpha Diallo
CDAO tay gila dubi urudi joni jama on kin wutino golle mabbe jama holaki golle mabbe sabuna jama jidi no miji CDAO ko syndicat ko fede ganna nda worema ko chef d'état be tun ko lami be afik tun de jordani donc dun addi tay acteur politique be acteur de société civile wada be reflection ji fi problème ji wondi albalaoji wada di afik tay urbe ben lanino hebude deception fe CDAO kibe sika CDAO joni ala wadde golle mum
Abdoul Sattar li professeur to parle di français wi ko Mali Burkina et Niger badiko ne famni
ka CDAO gila darna gonga CDAO won ardibe dum badani ko woni darne CDAO dum non hadata kadi CDAO ko mujji wadama hen no feewi hakkunde economy hakkunde kunde leydele de woni hakkunde Senegal Mali Burkina ko heewi wadama hen ko gananda vraiment yimbe ne pawi hen ni bawi hen fawdi gise munen e won hen ko gananda ko be toñaabe e dum kadi il faut yimbe be jabana be dum ni min jawta e mabbe habbe garta hen ko dum woni ko nawata Afrique yeso dum woni ko nawata economy yeso kono so yimbe ciirti Senegal e Côte d'Ivoire jaari bangi Mali Niger Burkina jaari bangi dum don vraiment wona ko yimbe be jidi wona ko nawata Afrique de l'Ouest yeso
CDAO fot fusde e worne darne wa ila yewtere wade ha yaltube be garta hadini ingénieur informatique de France yidi kanyum ko yewtere wade sabu leede le CDAO de fuf kambe jidi yumma kambe jidi baba
e min tam bandum ko souwete ko AS nat CDAO comme ça enen fuf enen leede Afrique de l'Ouest baden union men dañen doole dañen des idées likoden ensemble comme ça sans gof dañe jam foore wala goddum quoi comme ça yimbe ba da repartir sur de nouvelles bases ko dum yimbe fof ma di souhaite actuellement
lambe senegal kesso basirou jomay fay fuddi ma yewtidde e leydi yaltube be burkina niger et mali ardibe be CDAO to tumu yamirore yo haldo e mabbe be pamondira habbe garta e galle mabbe baade CDAO ko kam e fuf di yoro mangara pari vewa fufunde
adama wanga onde mi salmi
Yanko be tedube on fami jo fiti mi taskaram dande fulbe hande ko wadi e waynodirde gallol ma wi'en gimol no iwrani en Cameroon bingel gorko ko Bouba Fulani salmini hediyankobe jodide yaunde marwa ha hewta ngawndere kanana ibrahima merjo immo ngawndere salminango ma yottike mi weltanike abdurahman dia e lionel gahima ko kambe walliti lan washington do non de yawtere hewtira on mi jarni kadi nultondirabe jewa fulfulde ko mi woni cerno mo dumba hiden okkindiri adi e yontere arore siyalla jabi do edum do wawi heditade o taskaram ka mejaje rendo amen Facebook e WhatsApp jokke kanal WhatsApp amen kadi hendo don taskaram o e kala jantoje de kisam adum bawi kadi neldude men jiande mon e tobbe subade yontere kala ka tongode WhatsApp amen e hino do tongode den kowal didi tati kowal nay jenay jetati kowal jego on jarama.